mukile wamu nawe kabaka wange yagala mbere wamu nawe Yesu mwagalwa yagala mfukile wamu nawe kabaka wange yagala mbere omutefu kagwe mwoli omutefu omudu omwesigwa akusanyusa buli
Yagala mbere wamu.